Obwakabaka bwa Buganda butongozza oluzzi oluzimbiddwa ku ttendekero ly'ebyemikono ery'Obwakabaka erya Kasawo Institute of Business Technical Education erisangibwa ku kyalo Namaliri mu ggombolola y'e Kasawo Mukono Kyaggwe n'ekigendererwa eky'okutumbula ebyobulamu n'ebyenjigiriza. Mu kutongoza oluzzi olwo, omumyuka owookubyo wa Katikkiro era omuwanika wa Buganda Oweekitiibwa Robert Waggwa Nsibirwa yeebazizza nnyo bannamukaaga aba Wells of Life n'abantu ba Kabaka ab'emitala w'amayanja abakwatiddeko Obwakabaka okumaliriza omulimu guno gw'agambye nti gugenda kutumbula embeera z'abantu mu kitundu ekyo.
Egenda kusula omutindo mu byenjigiriza ng'abaana obudde bwe batwala okusala ekkubo okunona amazzi babumala mu kuyiga. Tuli bakakafu ekigenda kubeerawo. Tuli bakakafu nti omutindo gw'obulamu gugenda kusituka eri abaana n'abasomesa n'abantu bonna abali wano, kubanga nayikota ekuwa amazzi amayonjo.
Oweekitiibwa Waggwa Nsibirwa era asabye bonna abeesenza ku ttaka ly'ettendekero eryo okukwatagana n'Obwakabaka bakulaakulanye ettendekero lino.
Kubanga ng'Obwakabaka ne OFCC ya gavumenti ya wakati fenna tusimbye mu kwolesebwa okwo okw'okusula omutindo gw'ekifo kino mu kutegeeragana ne mu kukkaanya n'abantu b'ekitundu abeesenza ku ttaka lino. Twagala kuteesa nammwe tulabeera mu nteekateeka we twongera oggaziwako ku lw'essomero lino, era njagala mube n'omutima omulungi nga mutuukiriddwa Buganda Land Board ne Ssekiboobo. Tetugenda bagoba ku ttaka, saba sajja tagoba bantu ku ttaka. Twagala kuteesa nammwe wabeewo enteekateeka esaanidde okulaba nga essomero lifunako ku ttaka erikola ki, eriyongera, ate n'okulaba nga tufuna ekifo we tugenda okuzimbira LC3.
Minisita w'Obwakabaka w'ebyenjigiriza n'enkulaakulana y'abantu Oweekitiibwa Kotida Nagare Kikumeka akuutidde abayizi okwewala kukwatibwa akawuka ka Mukenenya kubanga katta ebirooto byabwe. Mu ngeri emu, minisita wa Buganda w'ebyobulimi n'obwegassi Oweekitiibwa Hajji Hamis Kakomo asinzidde ku mukolo ogwo n'ebaza nnyo bannamukago bonna abakwatiddeko okumaliriza oluzzi olwo. Omwami wa Kabaka ow'essaza Kyaggwe Ssekiboobo Vincent Matovu Ssenkulu bwatyo asabye Ssenkulu w'ettendekero lino okukolagana obulungi n'abantu mu kitundu ekyo olw'okukulaakulanya ettendekero.
Nze ndi masomero era mazeemu emyaka mingi, njagala okuwa akalowoozo eri board ne principal nti essomero lino nga lineeyongera okuyitimuka nga lineeyongera okukula, waliwo ensonga enkulu ennyo gy'olina okukwatako, y'ensonga y'okukolagana n'amasomero ga secondary n'amasomero ga primary agali mu ssaza lino. Butereevu nga ggwe kijja kwanguwa nnyo okufuna abaana mu ssomero lino.
Ssenkulu w'ettendekero eryo erya Kasawo Institute of Business and Technical Education David Mwesigwa agambye nti ettendekero okutwalira amulyongedde okkula olw'emikago gye basise n'abantu ab'enjawulo.
Oweekitiibwa, tukolagana n'ebitongole eby'enjawulo, tukolagana n'abakatosi Women Development Trust, nga bano tulina omukago nabo era wamu tulina project eya German eya faction nga ya recycling, era tuluubirira taamu eno okubaako ebintu bingi era tubalinamu essuubi ery'okutuyambako. Tukolagana n'abamifa bano balina abaana be baweererera wano, tukolagana n'aba inter-service Uganda bano nga bakolagana n'ekitongole ekyatuwadde ebyuma.
Amyuka ssentebe wa boodi y'essomero eryo Margaret Sempala agambye nti baakwongera okugoberera ennambika kuva ku mbuga batwale ettendekero lya Kabaka mu maaso. N'abakulembeze b'omu kitundu bakulembeddwamu ssentebe wa Namaliri Nambiru Josephine n'akudde abavubuka ku kyalo ekyo Kamuga Ben basanyukidde nnyo oluzzi olubaweereddwa mu kitundu.